Sifam tako mumbari ki Dr. Khumalo. Wamo kaufi bari ki go for waste. Ribule la gata ba ya khaya khale. Asantsane ali mo standard 3. Ki ba tsaga ba ne tsetsa skolo dipala. Si baga he hitele. Waitsi u si tseni standard 3 for 10 years. Asitsena asitselula, asizama asizamula. Vazama le bo mistress or irimu krele. This picture difference adire. Ha go tlhela go mra because ha so butswe biao biao. So tsatleleng mistress u ya ba butisa abaruta Bible. Khuri mama Jesu gimang. U tsonzo u ngwale antsara mo green board. Asifa ba fitla mo doctor bari. Yes mama Jesu gimang. U emela u a fitla mo green board a ngwala khuri Maria. Ifa fetor Maria ba banyane mo classing ba ya tsega. U a ba liba u nagana gore maybe ba tsega gore answers yona kanti ba tsega gore borugo bo robegile ga mo mrao wa bona. Then a sheba mistress arao mistress ki a tlala wa itse gore ke Josephina.